Isaiah 24 verse 1. Bheka uJehova wenza izwe umhlaba, awuchithe awugumbuqele ubuso bawo, ahlakaza abakhileyo kuwo. Verse 2. Kuyakuthi njengakubantu kube njalo kumpriesti, nanjengasezincekwini kube njalo enkosini yayo, nanjengasencekukazini kube njalo enkosikazini yayo, nanjengakumthengi kube njalo kumthengisi, nanjengokotshelekayo kube njalo kobolekayo, nanjengakobiza inzalo kube njalo kokhokha inzalo. Verse 3. Umhlaba uyakuba yizeleze, uphangwe nokuphangwa, ngokuba uJehova ukhulumile izwi lakhe. Verse 4. Umhlaba uyalila ubune, izwe liyaphela amandla linyamalale, abaphakemeyo bomhlaba badangale. Verse 5. Umhlaba onakalisiwe phansi kwabakhileyo kuwo ngokuba beqile imithetho, badlulile ezimisweni, baphulile isivumelwano esiphakade. Verse 6. Ngalokho isiqalekiso sidlile umhlaba, nabakhileyo kuwo batholiswa icala. Ngalokho, abakhileyo emhlabeni bayashiswa, kusala abantu abayingcosana nje. Verse 7. Iwayini elisha liyalila, umvini uyawuma, bonke ababethokoza ngenhliziyo bayabubula. Verse 8. Ukujabula kwezingubhu kunqamukile, ukuxokozela kwabajabulayo kuphelile, nenjabulo yehabhu ikhawukile. Verse 9. Abasawukuphuza iwayini ngesihlabelelo, uphuzo olunamandla liyakubaba kubo abaliphuzayo. Verse 14. Laba bayaphakamisa izwi labo, bamemeze, bajabule ngobukhosi bukaJehova entshonalanga. Verse 10. Umuzi oyihlane ubhidliziwe, zonke izindlu zivaliwe ukuba kungangeni muntu. Verse 11. Kukhalwa ngewayini ezidaladini, yonke intokozo inyamalele, injabulo yezwe idlulile. Verse 12. Emzini kusele incithakalo, isango livithiziwe lachithwa. Verse 13. Ngokuba kuyakuba njalo emhlabeni phakathi kwabantu njengokushaya kwemnqumo, nanjengokukhothoza lapho sekuvuniwe. Verse 14. Laba bayaphakamisa izwi labo, bamemeze, bajabule ngobukhosi bukaJehova entshonalanga. Verse 15. Ngalokho mdumiseni uJehova empumalanga, nasogwini lolwandle, igama likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. Verse 16. Siyezwa amawube evela emkhawulweni womhlaba athi, udumo malube kolungileyo, kepha mina ngithi ngifile, ngifile, maye kimi, abakhohlisi bakhohlisile, yebo abakhohlisi bakhohlisile nokukhohlisa. Verse 17. Ukwesaba nomgodi nogibe kuphezu kwakho, wena owakhileyo emhlabeni. Verse 18. Kuyakuthi obalekela umsindo wokwesaba awele emgodini, okhuphwa emgodini uyakubanjwa lugibe, ngokuba amafasitela aphezulu avuliwe, nesisekelo zomhlaba ziyazamazama. Verse 19. Umhlaba uyaphuka nokwaphuka, umhlaba uyavithizwa nokuvithizwa, umhlaba uyazanyazanyiswa nokuzanyazanyiswa. Verse 20. Umhlaba uyantengezela nokutengezela njengesidakwa, uyantengantenga njengenxiba, isiphambeko siyakubanzima phezu kwawo, uwe ungabe usavuka futhi. Verse 21. Kuyakuthi ngalolo suku uJehova hambele ibandla lasezulwini phezulu, namakhosi omhlaba emhlabeni. Verse 22. Bayakubuthelwa ndawonye njengeziboshwa, zibuthelwa emgodini, bavalelwe etilongweni, bajeziswe emva kwezinsuku eziningi. Verse 23. Inyanga ekhazimulayo isiyakuyangaza, nelanga likemuzelayo liyakujabha, ngokuba uJehova Sebaothi uyakuba inkosi entabeni yaseSiyoni naseJerusalema, abe inkazimulo phambi kwamalunga akhe.